kulu Luku wa shaki ndukulu Odewa murangani Ruma sili anza
DJ Flip
Kache songs ni mabrada Leo na die tumanga
Kwa sana hapa utatekwa mami
We ni mrefu batima
Chisha mzinga bana ziki come for you
The mix running and blending smooth like no other.
You know. What is?
What is? It chokes us on.
DJ.
Flip in the mix.
Twanga mamoshi Sare doni Hili ata unyonji Hili ata umbao bebe sidinda ni akoti Basi slowly To my die story Booty call imetoka town ya Migori Alejandro Orea ana wide daily
God damn Orea Nani peng Orea Misi wezi chorea 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 Kabe Orea
Face na shure si lames And again Uki hate Hakuna kitu una gain Shure wako second base Shure wako siki mbizi Wiki mbili Tusha tiki tiki Dizi bigi Mimi siti shiki Sishi gigi Na nakula paka kama mishitaki Kasi pesa baby tena misitaki Ninataki ya kinataki Akina keti mi wali niseti
Kade Korea
I say, kula vako. I say, kula vako. Kula vako. I say, kula vako. I say, kula vako. Kula vako. Nani juzi tu nimekuwa usiku sako nika ku spot na wenzako wachana na wao lakini we si umebeba sio vako nani kama sio zako 07 gani mami niko ndani mami na yani na nani mgani back to you na tupa macho hapa kule mi uchafu wa meza ambia waiter apanguze ni go join vile unakafiki kwa kiki na ujue niko na keys to the city ni ukweli siko maji siko deep I say kula vako I say kula vako hola vako I say kula vako I say kula vako hola vako
Momo nyapanganga, punguza umama Vako za kiproche za chini ya waba Inonekana itabidi tuwa onyeshe Sisi ndio kusema microphone tested hey. Aha, it is a master Mizingazi kamba na mbichwe kiwashwa man Check it, mambanga ndio hawa man Nyonga chap na uwashe sigara man Yeah, nikona story majabu Kuiroro amengia box yangu Tena amengia inbox yangu Kitu crazy uni
Magic anger. Rider on the beat.
DJ
Magic Anger on the beat.
Goma shadow coma ting with you in danda. Cocky darling commandee to in a starter. Naniki PM to Nivo do a money hunter. Some good as your anatomy boy as any boy.
Kunyo cake put it to Shahati Plisna. Kaiko form so Uta as a Plisma. To your mom, I condone in as a Plisdan. Achakujana Marungu Jenny Christmas.
Nico Bash, Chucky Dem Duma and Bebeba. Oh gosh, Kwanzana Gisette Niko Juyama Shash. Kifika Kijani Niku Smash. Nim Tumbexe. Anapenda tabia ya watu wawili. Kurukia ruki ya mtu katumbili. Madam vile unalamba lolo. Pole pole tusi nigware na meno.
Ashia batia let me say. She got a new dance style wa mi say. Ashia batia let me say. She got a new dance style wa mi say.
Show them a new dancer. Girl them show them a new show them a new dancer. Girl them show them a new
DJ Flip.
Mchana machuo mkila zona sifika. Sometimes sina msmamo rangi ya sidika.
In the mix.
Legeza pata ndo niingie. Punguza sauti watakuwa sisikie. Sina nema,
nema.
Na vile inaka nite nema,
nema.
Vile na kill bars waki throw shit kwa masho wana throw bras. Kila tune kila beat man me kill bars.
Girl damn your body thick. Girl damn your body win. Girl damn your body exercise. Your body gym. Girl damn you like a sin and bad man is a preacher. Girl you like a lesson and bad man is a teacher. Tease me cause me want a little more. Girl tease me body banging like a door. Me wanna touch, me wanna kiss, me wanna do a lot. You want it missionary but me want it back shot. Ha damn.
Ashi a bad girl let me say. She got a new dance type for me say. Ashi a bad girl let me say. She got a new dance type for me say.
You got the keys to my jeep. This is the sound I'm rambo in stick shift. Ignition, baby, full speed. Skid. Accelerator, speedometer. Kusereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kusereka, speedometer.
Busy, blase. Unajituna uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisleki nda kuroga, you be my honey. You say you want me, oh, you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby, this, baby, that.
You got the keys to my jeep. Pussy stick as an amrembo in a stick shift. Ignition, baby, full speed. Skid. Accelerator, speedometer. Kusereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kusereka, speedometer.
Kakuku ni ndege, basi samaki ni meli, kangoma ni genge, kwa mikrofoni mimi mkali, utanipata na maboys nikikacha maji, kwa dunda sipendi vicha chona watiaji, nikiserereka, napenda ndogo hiyo,
na ndimu, na jagi ya maji moto.
Jamming to the most turned up DJ,
yeah, yeah.
DJ Flip.
Matisha. Brand new style in it, Matisha. Who not the color in not talking hard in a dirisha. Feeling on my gene, Danny Nato Matisha. Brand new style in it, Matisha.
Now hear this. DJ Flip in the mix.
Pull up. zimenishika yo eh zimenishika 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 yo mali mefika zimenishika zimenishika yo zimenishika 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 yo niki zimenishika yo eh kikukukicho kimejificha sini kibicho yo sini kenyewe kikukukicho kimejificha yo kikukukicho kimejificha sini kibicho sini kenyewe kikukukicho kimejificha juni kimbicho eh washaki you can the chain if you put the king yes. Adiko preni kitamu kiss. Saya reini kiki. Eh, adiko pain ati washa kiss. No kende chain iki vuta kingi. Adiko preni kitamu kiss. Saya reini kiki. Eh, adiko pain tu nifanya mara mingi niko hot. Kwa kifua, nuki vuta. Mama moyo wangu wote so anapenda kusi. Kutoka ngware hadu siku sushinda katuki. Kikilandi, nisha washa kingine. Kwanza pedi sa kwa ina dizina patu ziende. Siki kama, tuzi vute. Zote zote ka, zote zote ka. Shaki, zimenishika, zimenishika, zimenishika. Yo, yo. Mali mifika, zimenishika, zimenishika, yo. Zimenishika, 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 yo. Zimenishika, yo. Zimenishika, 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 yo. Yo, yo.
DJ Flip.
Kwani nete bado just yet yet. Singishi zo mara mati yet yet. Mikono juko napenda mati yet yet. Right, left, at yet. Kwani nete bado just yet yet. Singishi zo mara mati yet yet. Mikono juko napenda mati yet yet. Right, left, at yet. Napenda vile mtu na yoyoma. Siri kama gode vile na kuchoma. Siri kama mbuku rata nisha soma. Ba do 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 puwa puona tuona eh. Madini kuwezu lita swali mutu. Papa kila mutu kona kutu. Shika wako mi shike wangu mutu eh. Acha kipusa basi minkubusu. Atika mtuzi toke tu dance adi shoke. Na usiogope mdogo tuzi ondoke. Mkate nsake npate njote. Na ihadi koste miwesha ninote. Na kuwaka fete tuende tuendete. Shaka mashete jibambe zidete. Si leo ni siku yako mami. Kam tuka watoke tuwa kule kinguai. Na bado kini jenga stabak. Chati. Kwani neje bado just get it. Tingishi zo mara mati ya ti ya ti. Mikono juko napenda mati ya ti ya ti.
DJ Flex.
Anyezi baby girl, watoka pande gani, mina penda tuzo dhuda. Nastaki para zako za kireja reja, mina penda tuzo dhuda. Anyezi baby girl, watoka pande gani, mina penda tuzo dhuda. Nastaki para zako za kireja reja, mina penda tuzo dhuda.
Naku shiki shiki, ukini lola lola mami, mimi ndio Batman. Uki shiki shiki, uki dondo dondo dosa, wewe ndio bad girl. Shoto na chachisha Ojungulo familia badilisha. Mini Rastaman natoka Saudi. Mr. 8 songs imewashika. Nairobi recall 911. Jimore uku jijindi anawateka.
Anyezi baby girl watoka pande gani. Mina penda tuzo dhuda. Mr. Kipara zako za kireja reja. Mina penda tuzo dhuda.
DJ Flip.
Udo na chore ya umadamu. Uda zimiraro uka dance. Weekend yo iyo imelan. Koba kila lisha unda plan. Oyo tata hizo kia kuna majagu.
Itisha mzinga bana ziki come to Rory. Hakuna idha youth man we to Rory. Oldi kabisa to Rory, to Rory. Meda ofisi to Rory, to Rory. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Simama kwa migu kusha, mikono juu. Nakangoma kama nyai sanza tuku banju.
ushageuka umeshika tu ukuta, cheki tu kwa kichwa umeshuka tu matuta, ona vile nyuma umejaza tu mauta, ni kwenye mkono hadi mdomo niko luta, kama zimeshika tu hakuna wachilia, mademo hakika mtu na wapandilia, starehe tube tumegaramia, cheki masa tumeshachelewa, sasa nani ata drive na tumeshalewa, hebu chunga au mademo naweza kupora, juu wengi wa huko ndani ni wako, cheki sasa tu zime nice, hiyo glass yangu niongeze zile ice, ya juo nitabliki toka sasa mpaka night.
Hey, itisha mzinga bana ziki come to Rory, hakuna idha youth man we to Rory, oldie kabisa to Rory, to Rory, meda ofisi to Rory, to Rory, alafu zikishika shuka na madam, shuka na madam, shuka na madam, alafu zikishika shuka na madam,
shuka, shuka, shuka,
shuka na madam, shuka na madam, shuka, shuka,
shuka. Kondo wa muranga ame come to Rory, makek zikiisha muratina to Rory, tukimix na kindogu zitu gorokie, mina katabiko adimu ni kurori, kama dhudha iko fiti mina riada, na kitabidi minta city adi wada, kima uru toa kutu adi nkiwa jaba, nyore ya miya pana tambu wada.
Kaulunga, mambili tatu minafunga. Hey, kaulunga, makeki kawa tatu nikipula. Hey, kaulunga, mambili tatu minafunga. Kaulunga, makeki kawa tatu nikipula.
Pula. Siezi kuwa tu tribal. Tuga joni pesa, buda jomi ni tribal. Ina side kwa keja na main na daikol. Wanjiro ya ndakinyiwa na daibol. Na mindio mesi, hakuna pass, minafunga. Hakuna harambe, misi olunga. All webcam, lakini si kwa chakula. Rada ni masocial, la chorea, jo machura. Iwa mada, shiro, pale wa bebes kilo. Zika shika, zika nice, utaza ni zero. Hitman, badman, kare kotero biro. Kotero biro, kare kotero biro. Ima langwe, from this lights and blue tricks. Tangu get a taco, wakadai ku get kiss. Tuli get us. Sasa you wanna give peace, wanna die benga nimechikuliko Netflix.
Hey, kaulunga, bao mbili tatu minafunga.
Oh yeah, hey, ato kuintamu aje wezi jimbula.
Makeki kawa tatu nikipula.
Peana, peana, peana. Peana yokito.
Nikona kudu, kudu, toa kudu, kudu, kudu. Kudu, kudu, toa kudu, kudu. Nikona kudu, kudu, toa kudu.
Miraculous, na ya macho neza pewa binoculars. When the old school car inheritance, una chocho bado na mashenani rants. Unajua spelling ya anonymous, unapenda chipo na hononi ass.
Nikona kudu, dudu, toa kudu, kudu, kudu. Dudu, dudu, toa kudu, kudu. Nikona dudu, dudu, toa kudu, kudu, kudu. Toa kudu, 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 toa kudu, kudu. Nikona dudu, dudu, toa kudu, kudu, kudu. Dudu, dudu, toa kudu, kudu. Nikona dudu, dudu, toa kudu.
Maliza dada dada wani chizisha kichwa mbani memea pembe bauru mujitepa tembe posta na wakata wembe sekete kakue kuete pum pum naipepete slay queen na mtepetepe wasenge tuwa lenge lenge suramba na watu wate kutu kutu.
Rumors ilianza Alejandro na Chase songs ni mabrada. Jeki zako ndani ni maziwa mala. Leo na die tumangane na Viagra. Vision 2030 na supply mapaja. Na mapaka tunastretch kama blada. Honeymoon yetu tutakopatala. We ni mrefu bati mind kutumia lada. Si cheki, si cheki. Si cheki venyo cheki mini msexy. Si cheki, si cheki. Si cheki atindozi haileti. Alejandro mlevi usema ukweli. Ana timingi mangoko wame bleki. Nime matoki ya kisosi na madeni. Ukuta yangu ni mapipi za majiko.
Ula shika toto, ula kemba toto, ula shika toto, ula kemba toto, ula shika toto, ula kemba toto, ula shika toto, ula kemba toto.
Kama kuna kana mama yako usikuje hapo. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuje hapo. Kana mama yako.
Wacha ni kutest, nyone girl kale utandress. Nipunguzia stress, mjulu bang. Bend bend, niku bang bang. Alejandro, chief inspector. Nipo zako na zinyonya kama nectar. Kitu mufata solo ni macheta. Sio bomi na lipuka ni mavela. Tumepuliza leo kivuvuzela. Zime tushika, zime tufunga kijela. Riang ni kukambatia na kukemba. Na mawezi reuza ya ayela.
Kiwekewa kana diamondazi, kupa kiwekewa kana dinanasi, na ukikanyima kana sura ya kazi.
Alejandro, hamjambo. Usiseme hii mwaka sina scandal. Kuna ngoko na dai ku dismantle. Hii time ya mwezi huna tampon. Usinyonge nyoka kama huna valon. Baby girl, pardon. Chuma inavuma, ikiskumwa. I'm a love doctor, kinikmituma. Na wabeba beba bila kifua. 2022 naomba kura. MCA langata isha kuwa. Alejandro love.
Cardiac
Fart Boy Quash.
Call 070-920-9870.
Awatoto kuna vile wanakamnia. On time mina kemba mina pick dia. Ungu yangu noma bado ina lack gear. Chungo sije ukapigwa mboko bila gear. Mbicho niki young pedi wangu kuziunda mina piga warm up. Manjege wanadai kuzipiga lock up. Muna ringa misi ringi kwanza paka makeup. Mikisani pande yangu mazista kijoka. Dry spell. Dry spell. Dry spell, niku dry spell. Awa toto joe wako dry spell. Dry spell.
Tuko dry spell.
Dry spell. Dry spell, niku dry spell. Awa toto joe wako dry spell. Leo manze joe nikomboka. Form za warorozi mejipa. Ni game tu kwa brain bila doba. Ni chocha joe piga topa.
Piringisha haga zikienda zigizaga. Zikishika basi tunaleta miti shamba. Songea songea ebu mami karibie. Ukipanda kwenye meza haga zina babo. Mseya tunasere kwenye moshu tunajigo. Shika manzi fiti ikiweza muna mingo. Demoshisha kija life na itek simple. Demoshisha kija na msho siko single.
Spendangi ma drama, spendangi ma skanka. Spendangi ma fala mi upenda tuwa janja.
DJ Flip in the mix.
Dry spell. Dry spell. Dry spell, niku dry spell. Awa toto joe wako dry spell. Dry spell.
Yeah.
tema kakutekwa kakawa ngirudi soba jwaja tete mabasi sivuti toja na kishiba kiuzazi ataitisha maganji sijali chuyani kondule uchoma na makuku nazima manga lafu buda hizi kutu nazima mwaga mogi bado ni ama gazla mastona marache na bibi material la pantaka cheki bye bye saki jobi sanga na drama kwa life dada tunitei na mangwaya lafu my guy wacha wasiwasi ya bill jona bye after ni makuki na keki kwa ndani benza na ukibleki jokesi badai after ni makuki na keki kwa ndani benza na ukibleki jokesi badai 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 badai
come sleep over niko na shashamane alafu tumangane baby hadi ngware come sleep over nina mizinga nane na baby usibleki juleo kutu ninare nikikuteki na tight na nyonji leta pungi dicheze piki bonki tani fomiko ya makombicho DK hop kid wako wapi joe meza meza ako blow tu wangade eh cheza na mic mos mos usinyongwe eh tuniteta kata veta moto crap pasi wet kabahari ya mombasani jumpi na mi benz pewa kitu kali alafu oro aro hazipatikani awo amejibeba kanda ya ketefa na morning glory asubui
sana hapo utatekwa mami si ati na chocho utatekwa utati ngoma noma nite bazenga dadi naifanya vizi rahisi na nipisi sana hapo utatekwa mami si ati chocho utatekwa utati hapo utatekwa mami si ati na hapo utatekwa hapo utatekwa mami si ati na chocho utatekwa utati sana hapo utatekwa mami si ati ya chocho utatekwa utati sana hapo Bad boy tangu class 2 nikiwa form 2 nitekana kwa lupi si atanipea panwa tinioze staff room jaribu vile utaeza boro usidoze mapema alafu after mechi usike kitongo kwa meza kita ni ya mabati basi kelele sitaki fimbo jo mzito hata itoshei kwa kaki vile ngoma inachuna wacha isonge karuma moshi ndani ya medula kasi fila sauna kani ganji misi nasi ntakuteka tuna luga kani sura we huna jo misi jali ntakutumba tingiza yotako dogo dogo na doido landia tingekeja ntakuingiza ata na diro Brida utiro wa Kenya muna mastingo Yuni nyonya sana menigoza vikstingo Chiva sana hapo utatekwa mami Si atina chocho utatekwa utati Goma noma nite bazenga dadi Naifanya vi easy rahisi nani Easy kama doremi 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 Easy kama doremi 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 Doremi
Nilianza kudinyana nikiwa class 2 Nilianza kutumia madre F2 Pigia Jet Li, pigia Jackie Chan bana Wambie leo tuna mbugi ya kurombo sana
Wacha ni kulambe lambe Wacha ni kukembe kembe Alejandro, Morio, Anzenza Mana kwanza nto wakutu ndani ya Vera 69, missionary na whichever Whatever, however, and whenever Mini fisti na surumi ata kilema Gwati na ichiki ndani ya cinema Najua safety zako za kalenda Come, come, ebu mwaga tena Nilikuwa jiga lo time ya Mandela Alejandro
Mountain, hit mountain, bad mountain, bad mountain, hit mountain, hit mountain. Hit mountain, hit mountain, bad mountain, bad mountain, hit mountain, hit mountain. Wa baby, still oh, wa baby was here. Wa baby, still oh, wa baby was here. Wa baby, still oh, wa baby was here. Wa baby,
Stilo, wa baby wasikie. Wa baby, suji baby. Demi yangu anadai tu matembe. Niko fete, nimejisete. Amejibeba, usimuweke. Niko east kwa mabiz na manjege wako ona. Amejibeba, ko fine, sura nzuri ya mevai. Kweli nini uko high, piga mushu kwe high. Ukiweza toa kutu uzirai. Ukimwaga sikia fine, kazi safi inadai. Watoto wawili tunadai, njoki nduta na wamai. Kwa nini uko fine, jangreto walai. Uko maji high time, takukata walai. Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema high, kwa vuva na rai.
She want a bad man, look it up. Never seen one like look it up. Turn around, squeeze and lock it up. Bend over, stretch for the lock it up.
If you get step, you na penda easy vitu. Ebula lishe neti bado unakutu. Na mapunyeto sona juwe weni sugu. Mango soko wa udai weni ndugu. Wa ukuja kongu wakidai njugu. Security ni yati wanadai rungu. Reni gani yata, nilidhani yata. Jona rungu ata, roll plani yapa. Piga punyeto akikaza kani dry yata. Story flani za warasu wakibanshada. Niko pin na kichingri kani ngale acha. Christoph Rogadan danya himasha.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mango kwa wakifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata niwa. Zimeshika na vifuata niwa. Kwa the ring huyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kichiwa kama peleke na ring. Ziki nyanyun peleke na ring. Mango kuwa kifika basi peleke na ring.
Na wakari ka Steph ma 3-pointer tu sifani. Stephanie wangana yangu tatu. Jujoti zangu wanga roundi. Tatu tatu. Muhogo bigi mini mruya mripiga kibantu. Tingalingaling. School bell ring. Na mindo bell ringer. Na upeleka na ring. Tuma pini mejipin na makoro. Na kapenka na ninyo nyambu. Ohoro wakwa, mwendo wakwa. Inanifanya nisike kushika matakwa. Hizo zakwa, chezi kuvakwa. Ziko na riengu shinda hata za mamakwa.
Kiwa muranga na gidike tobo. Gudi zangu kama kawanzango mongo. Kwenye pedi wako lingo leo meno. Kwenye pasto hivwa shoda ndopea neneno. Sizi mwaga inje isi majambosho. Ni dhobo dhobo dha kitu dhobo dhobo. Hapa kuna za kwenye tutango leo mbengo. Nisha pita na kademi kapedi mapengo. Peleke na ringi. Peleke na ring, kiki waka man peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mango kwa waki fika pasi peleke na ring.
Aya aya mbo mifuata niwa. Zime shika na mifuata niwa.
Magic finger on the beat.
Aya aya mbo
mifuata niwa. Magic finger on the beat.
Buat rangi makata churabaki heroin kina toto huko winki mteke wiki gizani pige miti titi titi piki kiki kiti pinji linki mitini ingi kingi zigi zigi mitini ingi mini piki 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 pongi cheki doki kashoti piga koti
chain ori ori niko kori kori fuko pori pori ndi nimejaza kama kori ameshika kutu sianaka fori fori shika tori tori chezia doli doli check up super ana mabui bui unastuka nimekute kana unijui jui unataka single flani za magui gui kaona swara kuja area ni natui tui
inauma but itabidi uzoe.
Nasema damn digi digi many team weekendi. Come me vivi do you kill vi deadly. Sema damn digi digi many team weekendi. Come me vivi do you kill vi deadly. Check it. See that out chapana nina tau. See that out chapana nina tau. See that out chapana nina tau. See that out chapana nina tau.
Nakata wapani nijifry liba josi jamanga mi. Nikuririma niki ibamale. Nikiririma na balas nangale. Biga diva dimba kitambia bale. Juma kiki ujipa kitani na male na sita 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 ni na magagarin izambe futi sita kivua dangar kitanka kegi dadi jam na kunywa ni tam tam cheki have some kunywa kahanjam kakikami na kiuwa bonge small kama shimo ya mapua.
Odi wa Muranga wanadai niwe wao mademo na wanyorosha kwanza kwao. Ikusi zao ni misi tutu kaza mao na jegi zao zimesaka kama tocha zao. Na hivi ndo mingi ya stay town na kajaba, na hivi ndo micheza longo na wamada. Shosho manguru anadazgi kawada na zake zimeshika asha meza kajasa.
Inari, we the pretty girl team. Give me your team, cause you know me own it. Round on the pace, cause you know we born it. Mamore wakonda kas bana si mabani. Kingale, ama shashamane. Vijiti, ama ni majane. Kamna mamu, nita magarange. Mange uswa metepo, nita zamandane.
Digi digi, madogo dhane, wo digi da. Digi digi, madogo dhane, wo digi da. Digi digi, madogo dhane, wo digi da. Arufo kama shale, ziki na isko mimina. Digi digi, madogo dhane, wo digi da.
Na kutinga ma akanga kanyanga kama Timbaland abamba leo linduru atatoa akio weave na bomoa a baby rudi salute a salute a baby rudi salute a salute baby rudi salute a salute baby rudi salute video utarudi salute a baby rudi salute a salute a baby rudi salute a salute baby rudi salute a salute baby rudi salute a baby rudi salute yeah check my gang my man shugle wali dede a dede na mamoto excess na waroro ware na machupa express jam yako meza yangu express mawete tete majigijiki manyuma nono na manene manini nini mawowo chini ya maduve kwa kitanda taka tuzikwende mbio mbio chapa na toa tenje kuwasha kamenje sema ngwashe sema iza ma jam yako akichipa ma leo siku ataita na baby for for kama zima man kunguruma na kutinga man na ikanyanga kama Timbaland leo ile nduru atatoa akio weave na ibomoa a bad man a baby rudi salute a salute baby rudi salute a salute baby rudi salute a salute baby rudi salute di uta rudi salute baby rudi salute a salute baby rudi salute a salute baby rudi salute baby rudi salute uta rudi salute ai ai ai
ngale ngale good girl say boom boom tight you a sasta maring check a dil 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 I'm the real real deal cozy melanin and the batty babaling session of the name of baba kwenye bike Charlie I go big around the camera drive if I was a river I would never ever dry up body like a hit on me I make a man rise up he's a man Charlie I go akijipa man akijipa akijipa akamu a heat wave it'll be the rule of him cause he never ever been with a girl like me
he's a man dem yako akijipa man leo siku ataita na baby for for kama zima man kunguruma na kutinga man na ikanyanga kama Timbaland leo ile nduru atatoa akio weave na ibomoa a bad man a baby rudi
salute
wakale
leo mora
ha 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 ha
wale manga, amanga ngo sini. Wale manga, amanga ngo sini. Wale manga, amanga ngo sisi ni kwana zama baby zao sini. Wale manga, amanga ngo sini. Wale manga, amanga ngo
sini. Flip, ring.
Wale manga, amanga ngo sini. Wale manga, amanga ngo sini. Wale manga, amanga ngo sisi ni kwana zama baby zao sini. Wale manga, amanga ngo sini. Wale manga.
Tuna haya na yu manga Nkujwa jabu nkiri mshashanga Nkona mbugi angu nkute kwa mta Tukjaza kila siku vle inafa Usingizi lisho jala siku saba Guze tuchafu wadu na geuzana Legalize it, miti ni dawa Mangoko wote wako na umanga Mangati wote wako na umanga Mta zote ziko na umanga Kamu uju sisi wote ni wale
Wale manga, amanga mo sini Wale manga Amangamo sini wale manga amangamo sisi ni bwana zama baby zao sini wale manga amangamo sini wale manga amangamo sini wale manga amangamo sisi ni bwana zama baby zao
nda imekazwa inishikishi na pita nikikata nikisipisi na pika hiyo kitu na visipisi uko na mimi na mbulu John Komasi na kimba wa mboshi konjeri na masi hizo shimo zote mimi na maki na kata best William Luso na kesi tobo wa kasongesho dikicho icho icho kalongongo na banono kilokolo tambao kutengwanga kwa grao
Oya mimi unaweza nitakatilwa au unaweza nitakwako leo niko na mbogi ya bundoksi tunakuja kutatisha ulija kwa hii game sio tunakuanga mahedmata ni labda mkuedeba kabisa tumekuja kuroria
kutatisha
leo tunakuja kutatisha leo tunakuja kutatisha leo tunakuja
kutatisha leo
tunakuja kutatisha Odiwa muranga ni odam Odiwa muranga ni odam na mandom
DJ Flip
Odiwa muranga ni megam na mandom
Flip
Kam na mandom Izi tira ni nasi tizi tizi kangong Odiwa muranga ni megam na mandom Izi tira ni nasi tizi meto kangong Kina wabo wuzi mpata mini kasadam Ama boko mna reda zini maharam
Pigwamboko, pigwamboko Pigwamboko yi mchezo ni haram Pigwamboko Pigwamboko ni narungu na nitam
Boko haram Boko haram Boko haram Izi tiri tunasiti zina karam Boko haram Boko haram Boko haram Izi tiri tunasiti zina karam
Pigwamboko kushoto loko nyoto Ako shopolo shema punyeto Itapoko mashada kani mento Unangawa madam ni kani dento Niani na nguvu bila njugu Unashtuka na utadosho na kirungu Geus lekwi na mecheze ya madudu Nako dudu na nyuma anatundu Toka grini na jaba ni kuchum Ni kusetie kichom Ni kurolie kingdom Ni kuchambue kifom Ni kumangie kisho Ni kudarue before Ni kuzamue dufo Pigwamboko, pigwamboko Pigwamboko yi mchezo ni haram Pigwamboko, pigwamboko Pigwamboko ni narungu na nitam
Boko haram
Kimboto haram ni moto zikishika teka ngoko gizani ni kunguri kumeja mapopo itabidi ndio nijenge kikoko ndio nipande nijengwe ki round 4 na murambi na muratish kwa kikombe ndio nisani zile nono na sikonde kama 40 itishe zote akirombosa ongeza token
pigwamboko 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 ni mchezo ni haram pigwamboko 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 ni narungu na nitama
Now hear this.
Yeah.
kwanza venye ukibeba nga miudai miudai miupenda na penda chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda figa fire yani dangerous miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda.
Ringi na nyagoro, alafa kuwe solo. Kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho za kondo, gojongo. Na mimboko mbaka usogo. Tema kiwa kampwa na stone proper. Alafa kiwa vatwa na dundosa. Pale downtown na nadundosa. Pale down, kudundosa.
Venye wejibeba nga miudai, miudai, miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai, miudai, miupenda na penda. Figa fire yani dangerous. Miudai, miudai, miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda.
Niko Kigali yo shamba na tunamboga. Nikijaza kwa chupa ya Johnny Walker. Ninataki ya mayangu na riang na zituna kama chengu kunyanda upigwa mboka. Kukumanga kwa tuzangu za mbloka. Kuna banya supa kata kula nyoka. Wakichaka kitanda liko na sofa. Chapa chapa kichapa na chia
promo. Venye ujibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figa fire yani dangerous miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda.
Kwambulu, lugu, washa kindukulu. Kam kikitani ni kupige mavipopo. Pale Instagram kata chisha na kimboto. Venyo na wakesa mina penda. Mangoko, mangoto, maloko. Siko kwa mosho, orosho. Madiva zime bundi na nikuru. Kulamba mururu fika ndono juu ya kote. Gurugu kukaba kwa kina.
Kwanza venyo ujibeba na miudai, miudai.
Ukiwa, kwa, 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 kwa,
bas bas choka mana maringo miupenda chapa na tarimbo miuchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission bila da permission bila da permission miuchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission.
Anapenda kuziwa shaka kuna kiroma penye kamebeba dhuda kana nikoroga. Nganganza sadaka tapeleka kwake. Sister, Sunday, sare mapara. Monday, kuni daradara kipara gizani. Kuni gwara gwara kanjwanga kuchapa kuchapa kuchapa. Kakanga kupanga kumangwa kupangwa kumangwa.
Bas bas choka mana maringo. Miupenda chapa na tarimbo. Miuchapa chapa na nakanyaga na mwaga. Bila da permission bila da permission bila da permission mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission.
Kito kinenge na misi brayo. Panika kinembe no ni meze na yo. Baby shota na kuapa madabo. Kola ni mahaka migumeza inayo. Kava de face, destroy the base. Kama ta lace, and girls are straight. Kama de base, na mwago taste.
Tupa kuchupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji na jomna bambika. Kama nilite guni, pato mepika. Kama weni maiguni, pato mepisha. Sura za mababu, mazezi na jisha. Na kama wezi moni, jabidu na isha. Ikus inatupa, siyezi fika bei. Heri shike mafuta, nijipige daily. Nikisaka shimo ya kunitole mabebi. Maziwa iwe fiti, kutoka kwa hizo jegi. Mini mauru, bila katapila baby. Unacheza na yombulu, unacheza video.
deadly. Ati ukiamini Mungu bado utadedi. Hii ndio ufale ilifanya sikio zangu pedi. Tupa kutupa, tupa kutupa. Piga hiyo shasha zinalipuka. Piga moro sasha zinae kaboka. Piga moro dash, piga brother ya lita. Sema team siku sako jua inatisha. Ukiwa na wakando utaki kapicha. Ukiwa yule wako mazuna chachisha. Tupa kutupa, tupa kutupa. Nina saka ganji kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Nini na kipaji na jomla bambika. Upondede na yo mazejo ni noma. Nataka ni kushike kama homa. Full stop, non stop, bila takoma. Kama ni noma, ite basi noma ngoma. Kama ni ngoma, noma, ite basi noma. Oli wandilo wakicheki wanakonda. Oli big things, alishika anakonda. Nina washa koro na mambanga mina bonda. Nina cheza solo, nina right ya nadonda. Wabebwe, wabebwe, kama nimesonga. Kama 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 nimesonga. Usidunge black blue black joto. Wana piga nduru nimeshinda loto. Wana sikia wivu nimeshika toto. Na akienda chini usikose mboto. Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Nini na pipa jina jomla babika. Kenje imeja, kenje imeja namba za mapegi. Kifua imeja moshi ya mafegi. Na wambie imeja nimesema mdeli. Sama mwambia imeja anifike bei. Na tesa uku njei. Na pesa misi pewi. Seme to be nice, to be nice, to be nice, to to be nice, to be nice, to adi to be nice. Tuji nice tu, tuji nice, tuji nice, tuji nice tu. Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha nipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Nini na pipa, jina chwa mna pambika. Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha nipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Nini na kipa, jina chwa mna pambika.
King of genge, only one jello. Alo, alo.
Yeah, no bitch.